and the prefix mabandla vuchiro ah vari vuchiro ndilinga and the line la komona salela murau azwi ambi usakona kazwe ndatsibudzwa huna zwinji zwenda bona tshifhinga tshenda ndi cheka sika the mona mona life is a journey brazi chekani tema dzikoranga na vhashumi na dzineni vunje vhanji ḽita ḓulwa vhanga jeni vari tembisa musuku varifa mapeni dzula ndiko muva nthana fasi ndi sa wani konetango panda mara msako wana mani chambanga zwo vhathu vhambo ḓi soko dzikani fix relaxani zwi ḓo luka fomulani nyimbo tinga nyami ndo dzula ko rekoda nawe ndi bro bram na tinga ḓo koroda ticha ṱoḓa nndwa khakhathi na matada nawe venda ta mushuma navo vhotshi apada.
Sometimes I feel like I'm winning, yeah. Ngori ho vhutshilo a vhu ngo leluwa vhu ṱoḓa vhu mukonḓeleli, yeah.
Let me tell you some things about me. Na ndo aluwa ndi tshi siwa na ndi sa kona u tshila sa vhaṅwe vhatukana vhutshilo singo a tshi zama ri tshi thusana zwiambaro a tshi rega ri tshi ambarisana ma vha sa shumi vha tshi panda mahayani tema vha tshi dzula vha khou zula tshikhuwani sa khou luga tshithu ni tshi sewa dzibadani ni sa nga si ḓivha uri ni litshane na farani eish vhathu vhanzhi vha tshi ri vhona vha ri sea ndi sa kona u pfhesesa zwino itea back in the days fix a sa thu ḓivhea zwinzhi ndi tshi zama mara hu sa khou tshilea life yo shanduka na vhangana vho shanduka na mashaka vho shanduka vhathu vhoṱhe vho shanduka sa khou luga tshithu ende zwi tshi vhavha mara vhunzhi ha vhathu vhanzhi vha si na na ndavha.
Sometimes I feel like I'm winning, yeah. Ngori ho vhutshilo a vhu ngo leluwa vhu ṱoḓa vhu mukonḓeleli, yeah.
Vhutshilo ndi linga ḽia mona vhasi vha vhukuma ro vha vhona na rapela no wanga magona zwinzhi ni ḓo guda ende na fhedza no kona songo fhela mbilu rapelani zwine na zwi ṱoḓa humbelani vhe vha nika khela farelani enda ri no xela ndi na murahu humbelani.
Sometimes I feel like I'm winning, yeah. Ngori ho vhutshilo a vhu ngo leluwa vhu ṱoḓa vhu mukonḓeleli, yeah. Sometimes I feel like I'm losing, oh. Sometimes I feel like I'm winning, yeah. Ngori ho vhutshilo a vhu ngo leluwa vhu ṱoḓa vhu mukonḓeleli, yeah.